kgobokanyo ya tshedimosetso le dikgang tsa letsatsi magareng ga ura ya borataro le ura ya bosupa.
Tla re kwa First State, fetse rona le beng ba rona re ke Thabo Meko jaaka e le sebueledi sa ANC kwa profenseng ya ore. Meko, re go dumedisa le go amogela mo motsweding.
Thank you very much, Mazume, go balaletsi botlhe ba motsweding
FM. Re a leboga. Ne re go file metsotso e ka nna some a mabedi, ke fela ntse re sa kgone go go fitlhelela. Tla re simolole go tlhaloganya le le ANC kwa Free State le tshegetsa Ace Magashule mo temeng ya gagwe ya go sekelwa bonwenwe.
There have been very many interviews and some of them are extended. We took a decision our close support, our Secretary General Ramos support our little province of Free State. And the Bagalaro Naki Hori. And the Makashwile Unale right our Aikoto to prove his innocence. He's got a right to prove innocent before found otherwise by the court of law in our country.
Ke ne ke tla fa re meko e tswara fela fa gore ka gale tle re bue re re puso ke puso ka batho ke lona le laolang le le ANC re bone gompieno sekai tla go dirile sekai Mercy Nditswa Gomba kwa province ya Eastern Cape o kubilwe le fa le gore ra itse gore temaga go itse fela o santse a seka gore a gore ANC kwa province ya Eastern Cape ga etsegetse Megomba mo etsegetsa batho ka madi a bone gore a re tshegetsa nna le wena re le baagi gore fa ile gore go ntse jana batho ba ile gore bana ba tshwanetse go ungwela mo matlong ngao ari asbestos khale ba tshegetse bone gotlhelele.
No, akere akena problem ka hore re tshegetsa batho for leadership ANC ma skera tshegetsa batho ba barata at the expense ya the right sa a citizen simply because he's the leader of the ANC. The issue has to pass aside ke resolution ya ANC ma we are guided by the National Executive Committee of the ANC. And at this point aba aimong a le mo bapuang ka hore busy the terms and conditions of step aside. As a responsibility as a province.
Garibu ka step aside, re bua ka tshegetso ya motho. Fa motho a beteletswe sekai, ke tla go dirile sekai. Fa motho a beteletswe le tshegetsa jalo molato, ga le tshegetse molatofadiwa, le tshegetsa motlhokofadiwa. Gore ga go ntse jana, ga re le bona le tshegetse. Okay.
It's really key. Ke premier a decide-ang gore cabinet nyaka, ke tla mo thusa because of issues of integrity. And that's why ke go bolela ke re. Fa integrity nationally dila ka tsona rona as a province a re supporting the Magashule because it's a province ya rona we support as a leader of the ANC and really the approach ya rona ke gore o na le right ya record a o seka a prove innocent ke mo re leng teng mo
tla ke tlhaloganya jana remeko gore go diragalang fa e le gore batho ba neng ba tshwanetse go ka ungwelwa mo matlong ao a di asbestos ba kwa kgotlatshekelo ka moso ba fitlhela fa e le gore lona le ANC e le lona ba le tlhophileng ga le tshegetse bone le tshegetsa batho ba ba latofadiwang a re tlogele maina gore ke Ace Magashule kgotsa ke mang.
We are clear as a province gore re karolo ya ANC e lwantshang corruption but part of corruption gore go na le di-issues tsa integrity ya ANC gore batho ba e rata ya ga ba e rate yang. Now go support-a batho ba di-asbestos le service ya di-asbestos ga ebile le gore re tshwanetse re thulaganye right ya mang kapa mang
go motshegetsa le o sa motshegetse tsena kae mo diraetseng remeko go motshegetsa le o sa motshegetse tsena kae mo diraetseng ga o motshegetsa le o sa motshegetse ntlha ke gore o na le right wa go seka ke bua ka gore motho o yang kwa moso o fitlhela leng gore ntlo ya gagwe sa ntse a nna mo di-asbestoseng madi a tswile a jelwe le nna fela ke le moagi ka kakaretso ke itse gore ke mo duela lekgetho fela madi a jelwe fa ke bona ANC e tshegetsa batho ba ba latofadiwang go na le gore e tshegetse baagi.
Mare the way buang ka teng ya ka re wena wa itse gore ntate Magashule o jele challenge
a re ntse maina se ke re re Magashule a re fela ke bala tofadiwa a ne go tla diragalang fa le gore ke bala tofadiwa fela ANC ba tshegetsa gona le gore tshegetse batho ba beneng ba bona le
no ba tshegetsa that's why re le rona re party as a province in the corruption and anybody that got along guilty is not going to be associated with the ANC but currently me and you can't talk as if there's somebody who's guilty. You are trembling over his rights.
Okay.
That's the point that you want to do.
I
respect the rule of law. Same way we support our demand. But I have no right to act alone as citizens. When the state has got allegations against us, automatically we become guilty. That's not the rule of law,
yeah.
And we will not respect the rule of law by doing that.
Thank you, Mr. Jana. Ka gore o beteletse ngwana ga re kwa kgotlatshekelo ANC youth league tlhola ya kwa dikgotlatshekelo ANC women's league tlhola ya kwa dikgotlatshekelo ga e re motho o guilty ka gale ya re fela go fitlha molato o fela ga jana rona re tshegetsa batho ba ile gore ke bone ba batsetsweng madi go tsa ke motho o beteletsweng gore le sa tshegetse batho ba o fa ile gore bua ka
diretse. No, it has got nothing to do le go tshegetsa the victims and you are making a wrong example.
Okay.
Re o na le right in terms of the constitution go tseka approve innocence ya gagwe. Let's protect that right because that right is contained in the constitution, the bill of rights.
Okay.
We fought for it. Don't take it away because how marati or unagona the allegations say they are correct.
Ke batla go ya ko go tse dingwe di dintsinyana ke tsa gore o ya rabile sentle a re ko go yengwe ee ke tsa gore o ya rabile a re ko go yengwe ya gore go na le tema Eastern Cape se ka e dirile boikelo ba gore a Ismagashule a tswe mo maemong ao step aside e nne a leader as an example go tsenne se ka isa go leader a dumela le kganya gore a tswe mo maemong a gago jaaka mokoli kakaretso nakwana.
That's why re reng the right to go to court and prove your innocence must not be taken away.
Mm-hmm.
Step aside is not our responsibility. Came nationally on the question of integrity ANC. And we're living internationally. Rona is a province, really. I'm a supporter so that he exercises right. Don't take that right away.
Fela fa ile gore le ka laelwa gore fa ile gore go ka tsewa tshwetso ya gore a ntshe mo maemong a ANC ya re yalo le ka dumele. A dumela le seng.
Province ya ANC has never defied the National Executive Committee of the ANC and it will never do so.
Tla re tlhaloganyeng thengwe re tswe mo go yeo tla re tlhaloganyeng tlhengwe ka moso go akgiwa kwa kgotlatshekelo a re ka bona lona jaaka le baeteledipele PEC members e nna bone ba ba yang kwa kgotlatshekelo go motshegetsa.
No, re itse la province supporta secretary general ara rena programme e rotlotsang batho go ya ko kgotho ka baka la di-regulations. So mang kapa mang to sa entse se tswang ka in the country in the province ya mo is going there on his or own right.
Okay. Are befa ke batla re boele ko go ene re bua ka yone ke na le fela le metsotso e le mebedi gore ke fa ke leloko la ANC ke ne ke tshwanetse ka bona madi a rileng kgotsa ka bona ntlo ya me ya di-asbestos e ne e ruletswe mme go na le batho ba ba latofadiwe tla re ntshe maina tla re re ga se Ismagashule mongwe le mongwe fela yo o latofadiwang ka gore madi a o a tsere mo go nna ka bana a ruletse fa mme ka bona lekoko le nna ke le voutetseng gape le tshegetsa batho ba ba latofadiwang motho o go reditseng ga jaana bua a le kwa Free State a utlwa se o se buang a naganeng.
Ke ba supporta batho ba rona ba tshwanetse ba thuse ditshebeletso. Ga gona tšhelete mmuso tshwanetseng o ntshe batho ba rona ba sa benefit. Mara ha mmuso o batlisisa gore ke maa jeleng tšhelete, we can't say everybody has a stake on his kids. Ra ba rata batho ba rona ebile we are on their side. That's why ke re mo gwene. Ga kgotho e qeta gore Thabo Mako ke ena jeleng tšhelete, the ANC will make sure gore Thabo Mako faces the law and the law becomes very strict on such people.
Go diragalang fa.
We will campaign the same way we campaign about these rights. We will campaign with this question must be discarded from society and the ANC.
Go diragalang fa kgotlatshekelo ka bona Ismagashule molato?
Let's leave that to the court, mare ke re mo go wena. Mang kapa mang irrespective ke mang ga a tshwara le molato ke kgotho gore o dile tšhelete ya setšhaba. The ANC will dissuade and mobilize against such individuals.
Ke re a fela re bone ka Andile Lungisa fa e le gore kgotlatshekelo e mone molato mme sala le motshegetsa. Ke batla go itse gore rona le ANC kwa Free State fa Ismagashule ka bona molato le o tswelela go motshegetsa kgotsa ra re kemo ya lona ya go fetoga stance sa lona sa go fetoga.
The ANC in the province will never support anybody that can chase that chap.
Ka jalo fa ka bona molato le tlile go mo itatola.
Re a re tso tshegetsa anybody e khotse motho la molato a dile chase that chap.
Okay. Re mekwe ta re tlogele fo teme re lebogetse nako ya go le ka moso thata jang tla bua sentle le ka moso fa le go nako e teng ra le ka go tlhaloganya re lebogile thata. Ra leboga Thabo Mekwe ke sebueledi sa komiti khuduthamaga ya province ya Free State jaaka ba tlhagelela gore ba tlile go tshegetsa mokoli kakaretso ke yone potso e utlwile gore ga a batla go yara ba go le kalo ne ra batla go ngangisana fa gore fa motho a fitlhelele gore a re re sekai ANC kwa Free State ya re lwantsha bonweenwe mme fa e le gore go na le batho a re ntshe maina gotlhelele ga fitlhela fa e le gore go na le batho ba ba tshwerweng ka ntlha ditatofatso tseo tsa bonweenwe gore ne le ba tshegetsa ke ra fela goreng ba tshegetsa ke tlogelela wena le gale
SABC News re ikemetse ebile ga re tseye letlhakore.